du message. Ne prends pas ces bateaux.
Tolimon hediyankobe teddube taskaram sappo e jega bodande fulbe immorde Washington ko mi woni ciarno mo dumba ko ene wondi der silmaji chapanta tiaroji di e hino titode taskaram menon hande en kalan ko fati e batte smartphone jidin e dow jande sukabe limtol wobbe wi'a dogol leyde hadude jangobe ben natidude e telephone ka ciudi jangirdi no beydo e der Afrique yoga e dem pellite no tuugi e wittoji holludi wonde di teknolojiji no weddintinna pay koy koy ka jande en jahan Abidjan taskoden ko holno janginobe ben woni e jippirde e alhali o ka lekolji ton ka tajere didabere en jahan Mauritanie yiden e hombo on anditi hawa makko kanko kanko woni Kodda Sall kirdinowo ka mejaje rendo notondirado amen Nouakchott jododi e makko on nanan jantore nde ka tajere dimmere dande fulbe won wowiri non rogere diaspora jo finan taskaram o mi tolni on kadi mi wi on fofo e bismillah.
Jowlol sukaabe
wittoji no holli wonde di smartphoneji no weddintinna jangobe ben ko dum addi hadugol telephoneji joma hakkillaaji ka cuudi jangirdi sukaabe no layude e der lesde adunaru e der Afrika Togo Ghana Algeria Egypte wobbe no dira dum Misra Uganda e Congo no tawa e leyde tongude nadorgol telephone ka cuudi jangirdi wano Côte d'Ivoire hay si tawi gouvernement on jettali pellital ngendiwal ko yowiti e alhali o lekkol ji goddi no jettude pehe ngam faddagol o bone wano holliri non nde jantore Amadou Diallo gila Abidjan
ide gadudal bawlende gal do wano dude heewde Abidjan no hawra chaadele yowondirde ko faybe be yoboto kon telephone kudu Samuel ko jangino wa tarika e gandal leedi no heewi ko wulli toto welsindare jangana kube makobe sabu ewnor koy koy
bi on est confronté à ce genre de situation
kono wonir meden eden chaadele tentini ka jangana kube jandube ben sondo pay koy koy yaltine telephone jidi feondo jangete simen nangi dibe mum be wi ako sa yombe woni darude dul no falla men
mais ça te distrait en ce moment
hore be dudangal kadi no wondi e den ande wotere be jetti pe kesse fi hadugol yobagol telephone kadudal lowes rené goto e hore be ben no sappi ngakere ballal mabbe faybe ben
comme c'est la rentrée on a reçu des parents d'élèves
ka futta go hitande no men noddi tino mabbe faybe ben men hollibe ko men fawata on mo yirama telephone be joni hay jangana kujo mo ka suudu jega buru no jogo telephone en la on ko e mabbe mabbe jonnaade be be woni ide andi pay ko no tongana yobagol telephone ka jande
non c'est
ala jamadu wuriba horejo mojobere mawbe faybe kadudal attaqwa no miji ko horebe dudeden e jangina beben hani urtude ngannangol pay koy koy fino dum accira be holli be tawaka ko faybe be yobo tokon telephone kalekol
e ko faybe yata telephone ni kalekol tonkon ni on harimi tawaka mojana faybe ben pay kon kon ay ko yehi jangugol o jetti hakkel makko wadi ka portable janno on jandre moto ki hare hakki makko ala e ko jannete jo non no si be yahi ka telbe ay ko jangul ton be ak telephone din kasoud sinano haray majjana tay majjana be yaago e telephone ko jangatan
wakilare hore be dude den e jangina be be fuddi battinde seeda seeda suka be ben no wattande yila e yo bagol telephone joni ka be jangata ton
mayna bor telephone ko ekol ton wato be jabutu
ide mi adofta simi adde gam jangatao
Professeur Zamblé Ambroise Rendo Yankojo wittotodo jangina ka jabi hattirde Félix Ofoy Boigny Abidjan holli wonde sukabe ben si dumi ke fijirgol telephone hoykoy be heba e lorra suttugol tampinay golbe ha bonna jande mabbe den fi noy yo dudeden hunna latingol tongeden hino do fere makko den
la famille n'a pas quitté la maison avant de partir.
Ko be ngure ji kapay koy koy wata don si way haka dudal hani be dugal dagol no accira ko be ngure ni suka on fuddoto to be hana bangina ne de lor raji wondude hu torgol telephone ay kambe be anda itir bona telephone mo be tambi hollo be ko fewndi aduna on fu
qu'ils ont dans leurs mains le monde entier
harain andintina witto ngo jannay be ka jabi hatirde Felix Ofoboani yaltini kamayde hitande ujune didi e noga e tati holli wonde der Cote d'Ivoire embere noga e der temedere sukabe jogibe eunor koykoy kadude no lorori suttugol tampinay golbe ittinabe ka wonkiji mabbe dun no battini e cellal ha ille sukabe hewbe e der Cote d'Ivoire Amadou Diallo VOA Fulfulde Abidjan
Ajarama Amadou Diallo e biol saldu ONU kipundu fi jande e pinal no wi e UNESCO witoji mbadadi e der Belgique Espagne e Bretagne maundi no fellintini wonde hadugol teknolojiji ka cuudi jangirdi no beidande jangobe ben fam Amerika do e biol witto wadango hitande ujune didi e nogas e go ko yata chapande jeedidi ego e der temederewel lekkol ji gouvernement leedindi no yetti saria ngam ustugol gollitirgol smartphone ka cuudi jangirdi cukaloy pamaruy en heddoto e de tobbere natanen joni rogere mijo monemum
mijo mon emum
mijo mon emun
mijo mon emun
Nultondirado VOA Fulfulde Abuja Muhammadu Abubakar lamdike hodiyankobe wurongon ko woni biol mabbe e alhali ustugol mambien tongugol nadorgol telefon hoy ka cuudi jangirdi e hino jabawol mabbe
Inderejiberin amen amirin ngodani min kam hatkibe du wadani mi ay dun hadaben horuke hakillo mabbe do jande amin ngini be fa'i yeso ka
Umar Suleiman e zabrude e hadugo wardugo lenguru jangirde wadi min kori hakkilla min do jangirde de min kollitete
min india hawa usale shiya wadugo waya jangirde wadi min kori hakkilla do jande waddore mi
Yakubu Lawal dun hadi wardugo waya jangirde bibbe non walliti bibbe e fama jangirde
India Muhammad Haruna Jibrin Abuja jabrude dum hoshi do haduki sukabe waduki lenguru der jangirde do wadi lenguru no dondugi ata endu wandi kuje dudde kado sukabe janguki be garay kalaruki kuje de kandayi de be garay ka nodduki o be nodda o der lenguru ay suka handay mo dibbe hollita mo nodda otto mo nodda otto ko onodda mo otto otto nodda mo ay dum handay o suka famaru ay hakkilu ko so atako to jangirde atawai mo dibbe jangina atawta mo watti hakkilu mo winda ko mo janga ko mo hakkini mo nana ko mo dibbe oddo wi atamo hollita mo janga mo henya mo harmo hoshadun harmo daro mo wada jumurara mo janga dum wallamo to handayi dum ala sukabe wada ka wadduki e lenguru der jangirde suka e ma ha e mata e mayno e ma atoy ha e mabbe ganna ma atabe gida dum
mi woni Suleiman Adamu a gaskiya e mi kokki autalo hore majjum gaskiya mu hadabe ya duki yimbe gibe sare ka fijo e mi e kuma haduki lenguru ya jangirde min min kokki
e nokkuje jangirde Burkina do ko buri fu wadu fadde jande fuddude na wodi ko wete reglement interet dum wonno ko mila ko hani wadede heba jande ne yaara no hani nokku Allah fu so dum wari na dum jangi fu dum wonno ko fuddirte nelle jangobe hollete waddude cyallalol ko wete portable e suudu jangude don hada nelle jango fu ngado dum so yiama o tetete ma so wurtini dum heba gollitira so yiama jabete wobbe na waye wadede lebbi hokkite wobbe na sale hokkitede wobbe men na sabo sarabe nodde nokku jande ton fa kumpite dum wona ko watte don na dum waye nafude jande ne sabu na waye adude dum cewta goddo fereji ko jangno jammi tawe an a hore ma anda jonnon sukabe ko buri heewde e mabbe fu hora ma tawe sobe ngaddi dum ekkol do fu o kujje de nafata be gonnabe ndara
joni jabboden kodo dande fulbe.
Kodo dande fulbe.
Kodo men hande ko Hamadun Diko ko kanko ardi dudal maungal al huda wonungal Wagadougou dum ko der Burkina Faso ko Karim Bahadjo yewtidi makko.
Docteur Hamadou Diko VOA fulfulde ti fofu modon sanen ko jamna fa jabo don dum mona jamde de ko hande min joti dande modon ko habudu dum mona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojama na men anna salle la loi hojam Burkina Faso na hojaka on jangino ya won ko annan don tayti
nuwa paypay hojaka hono e do hadugol fefe jonnon jonga halaji ni gon don jonnon sino nokkuji godde kay to heewi param leede arabe leede tuba kube no wodi leede ko jude luwaji so reifa suko wari fa ya ekol fu dambugal jangirde don yoppata telephone mudo naddata ekol gol fe ger goddo ka jaati so ni go joom woofi nadde telephone mudo de yida e mudum fu anka yoban jobdi mawdi ko donc tonka dum wala fejirde jonnon Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewtay tay de le ecolage di ka fu ana banar modi li reglementaire do
on ecolage din ko buri heedu fu atana jogi luwa faysi jogi da telephone no kanda gollirde e modu jonnon jonka ecolage anka di laamu jeyadi fu atawan ecol fu na jogi anka mbaaki mudum feere hi ko wala me ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude e telefi ko buri hasade wakkati jande wudi denka na kat e gollirde telfidin
de do hono ko wodina anon milo modo suka be kade na suka be takade tawre di telfi
go ko fu hono telephone horem handen laate ke hunde de yimbe bawa kaari e mutu na jogi faydaaji kewdi ko bona wodi torraaji dum ena faydaaji mudum buri hewde jonnon so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafatatu ndelle sabe dum wadi hono anka jangirde pamare lihije de so gonga min hore am mido wundi e do wiide telfina kaani hadede ton dadi neddo haadude goddo telfol wuram koy me hono to jangete pay donka mido wundi e wiibe anka telfon la haani hadede sabo nen andi tiri tesori fa neddo joge ke telfol fo wakati gomma ado wa fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yotte ke feego
dala jangide le de ka mbida ton kan way hadede de to de kan na mbawi sawrede sedana
jandeji lehiji ndago jonga ko mbiete ne francis de primaire fa yotto secondaire fu suka ben so go min ke le yi ande am nakani hadede wardude telfi jangirde fes ko mbiden dum ni reifa suko uddit telephone fu fay mawdo reifa uddit telephone wayno hakkilum fu do telephone do woni hetti nanta ko goddo de halda nananta ndelle hono hadede dum le cuudi pamare de mido wonde dum cuudi towdi seeda de wonno investeji wawata wi'ede hadete feefeede na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de ka na hanta e telfi na mbuddi suko ko janginete dunduna seedi sabno wodi ko janginete hande goddum kay so wana internet njogida jaata wawa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawon hono hisaaji en dum e bandum en denka telephone na tilisi hono den windande ka fu jomno way accede gollira me ko buri wodde kay tayna dum jogana luwani telephone tanade le suudu jangirdu soni wana wotilisu faata e jangino hoorem wi on garde sabu hande windande meden hande de na tilisi ngollitiron telfoji
de so suka saloken halaji de jangino be kali dum mona emi de be tabe ngada telfi le cuudi jangirde soni telfo gon tetama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wada de milu mon sabu goddo ka telfo mudum tetete sona ecole bari fu hokkitataaki
ko buri hande saraabi suko on kaani noddede kolle a minan ya leetom jangirde amen don dum e dum won ko men kadi me ina suko modon jabay dum ndelle ndari no ngadono to suko modon me hon hoyde telephone on resat e jungom fa jande wartode hokkita joom kay dum kay wallahi min kay mido sikka dum kay no wilti haddi
den meli Burkina Faso na hani hoygon la loi on na yopiranite
kanjum min kay leeyande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko wayi hojeede de dum laato fu na hani me jonno jongata yimbe njaltina luwa jordo hono hadude feefee sabu ko mbimi dum ni no telephone jangirti o dum mina jati ele duubi garodi ko miden goni milade no watta de tay sukaabe hayebe hewtube suudu nay burdu tanga wadobe recherche ji wito di be tawe au lieu de tawe telfi dido njogi na wodi telfi gommade on tablet biete atan leeton programmeji kala ko njeydo jangudo fu ne jippine leeton donc suko on so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu tawe wala WhatsApp wala Facebook wala ko honto to bi adam dum fu wala ton
leedon sara ben awdi ko kaani wadde kambo duna
sara ben kaani wadde ko heewi jaati normalement ko wadde te ka fuddu kam e kaani fuddirede jaati goka ta neddo heño e sodande bi telephone dide be ngeldu so a tilsi a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telephone on ngonginaatu rento e ko telephone on torrata jango wodo fu tindina dum fa hande so ni telephone na hada to jangata ton fu boddoda ko hada dum ga donc tindingo ngol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telephone on e dum hunde tilsunde do sara ga
docteur hamadam diko viwa fulfulde di fofo modon sanen
natia modon on fu en jettam
Dande fulbe wondudon e hedaade e do VOA fulfulde VOA fulfulde no hede e do radioji dududi e der gure kewude mijo am no yaha e demdangal radioji gollidi di VOA dande America si tawi hidon fala feingol taskaram o ka radio mon jokkondire e VOA men ballan on kebon yewtere de yontere kala e hore neware ko yo saido natanten tajere didabere dande fulbe e hino tobbe habbiide en ka tajere didabere ngurdam fulbe nawran en hande Moritani ko dasal suka kirdinowo ka mejaaje rendo yewtan en ko holno o ardi e ngal meccal tagal dum daroden labbe ndaren pirinti Amadou Balde nyenyowo e hore pore no wi'e e faransire art plastique meccal ngal duuda fota e der futa en nanan ko welimo e mum
golle den ko fuddi ko law bay kaka école fuddi wadde dessin o tay sondo mi dessiné men boray kayeji di men dessina
rogere diaspora no yewta hande fi konu Faransi e der Afrique ro gandi Tchad felliti tadjugol jokkondiral mum e Faransi to bangal konu no hasi ka Senegal kadi jokkadon
ngurdang fulbe
adorode Moritani hande siko awango todo e do mejaaje rendo Facebook TikTok wala YouTube no hasi nde haurondira e mbodoji ko dasal o suka Moritani najo no darjiri jalnika e kirdino o inni o moyeli nde meccal makongal wona tintorgal leydi makko Moritani Ahmed Diop nultondirado VOA fulfulde Nouakchott jododi e makko e hino jantore nde o neldi mende
Maro bendefti miminyamani hako bendefti miminyamani
jalnika ko hunde andanonde e der lupulbe e o sa kadi o fonno chonche joktimo ummande hesere ha wodi hertribi dum koddal ko hodere lollunde hen tawdo jalnika dum sabinde ummani dum sattane
fami am fetere guni way adu wodi ko naturel de ngarami hen wala de pelitnde wadde dum wal wottude jalnude himbe soxlaani mi joji kewdi parce que ko gonna yam de naturel har wonten daani non din findina me kam community wala jallundi yimbe min ko non jibni raabe go hen jibtina
Amadou Samba Dembélé ko windi yanke chonchi yanke in artane ne jalnika de rendu fulbe
mawmin den bare jalnile den talta wana wan man show kadi den ko bi bare jalnil fof en joji maanda ene findina ene jangina ene hebla ene nehani ene yanna horbe den jimanno dingaral ko wayno mogoni biya kumbam kumbam arumbodo suuto ala ala woto suuto hayla ala mam nyaago ala ala woto suuto ene worno kadi hali fiye gali mucce ko sakiri ko wadi final gongal nasi meden ko wayno final arabe bi jani senko be badde hen jalnil yimo wadde badde hen jalnil yoru joni kadi alaji madal ne habbanno montore koygal uyo baadi koygal koko yahata montorno koko yahata don baadi jalkide pinina tud
koddal e der jalnik mum ala ko fondi leydi Mauritani e demgal pular
woni hen no biratni mi ganda Mauritani c'est comme si Mauritani wodani e min nak mbeɗa wawi yidde yimɓe foof, mbeɗa wawi yidde leyɗele foof, mais ko leydam ɓurantami en wawi wade foof. Donc voilà, e koccedam kalam kedi ba somi heeɓi cokkimiɗo walla so yimɓe en cii kam e réseau sociau ko Allah e dam kalam, par ce que hen cibinami ki pular jibinami ko hen gandumi. Donc nak so neɗɗo yi ha yiiɗi kam e leñol mbawɗa wonde foof, mam andinma min kom holon e hol ɗemgal mo kalami, e haysinna andano ɗemgalam, essaye andindema ɗemgalam, par ce que sa andi kam a andat ɗemgalam. Ɗum sa so neɗɗo wi kodde ko mbawɗa wonde foof, ganda kodde kam ko pullo te alat ko pular. Voilà,
kodde sal latimo hoodere ɗelñore kala nokku, kajjata jam ko gollotoɗo e fedde nde wona laamu yankore PAM ina setto e nder jillu mum.
Mi heewani yebde TikTok no feewi so Allah, kono mi ummimo ɗo jaami leydi ɗo farayse haalataake, pular haalataake. Nde innitimi komi murtannaaji joomum adi namdade, do you know kodde sal? Mbimi waaw, o noon ko star mawɗo, mbeltimi kadi mbeltanimo.
Ɗum ko yeru jalnika kodda sal
wasaliele voisin ma femme
Amadou Diop, Nokshot Mauritanie, VOA Afrique.
A jarama Amadou Diop. Joni jahen labbe hakkundere Fouta Diallo, Alhaji Amadou Balde ko suka gaynudo jande himo suɓi meccal ñeñe poore noddiren ɗum art plastique ka faransire. Meccal ngal ɗuɗayi ede e nder Fouta. Nultodiraɗo VOA Fulfulde labbe Oumou Kesso Diallo yahi ka suudu gollirdu o ñeño.
Wano ɗi portrait ji ɗi onɗon tinude ɗo ko defi molanaɗo, par ce que si goɗɗo yoɓima ɗo milliard a desinanima photo kono tawi nandale makko aray sa na pat sens.
Pending e pirinti ko ɗum o waɗi mecce makko. Alhaji Amadou Balde sifanilan ko honno fuɗɗori ha o duumi e ngal meccal.
Golle ɗen ko fuɗɗi ko law bay kaka école, mi fuɗɗi wadde dessin o seeɗa seeɗa tawi sondo mi dessina e men ɓoora e kayeji ɗi men dessina. Ɓe watti kadi noddude on tigi waɗa dessin ji de croqui ka tableau. Ko noon ardi ha mi ɓatti mawɓe no daka ɗo, kamɓe ekkitilan tigi tigi peinture on, hollilan ko honno pinceau ji ɓorte, hollilan ko honno dessinette, ko junngo maɓɓe mi janngi.
O suka mo duuɓi capanɗe tati e joyi no rewa e ɗi pirinti makko waɗa sifaji certuɗi gila yewtugol fi tarika ha e alhaaliji gurdam fewndiɗi.
Ɗo woɓɓe na arde waɗa commande tableau wana portrait on, ko ɗum ɗon ɓuri heewde. Ma ɗum paysage waɗana hoorema, ma ɗum idéeji goo. Mi waɗino kadi goɗɗi goo ɗi mi yeeyi wono sur l'immigration clandestine, ko fayɓe woni jedde laaɗe yaha ka maayo, sifa ɗum ɗon. Ma ɗum oɗo ko fi corruption oɗo sifi ɗo. Donc ko sifa ɗin idéeji, donc yanna plein ko on tigi miijitoto waɗa arana ko goɗɗo landima.
Pirinti wona ko jaali hande e nder gurdam fulɓe Guine, wure yoga yimɓe no itta ella e mum. Kono Amadou Balde no mari miijo certugo e ɗum.
Pay kumma fayde sa yimo dessina e ka kaye, ko watta kon le plus souvent ko piigol mum aynay koye puyndango jokki wala janngude. Min kadi ko noon mi feƴƴiri école primaire. Mawɓe no duwa faamude ɗum kadi ko hakkil ni, sa yi pay kum tunnol cati fi desingol andumo mari hakkil. Donc wallitomo e ɗen ɗon bange le plus souvent on tigi heɓay udital e nder muɗum, o foolay e nder muɗum. Donc ɗum wona puyndan, par ce que hannde min koye hoore ɗum ɗo mi woni feƴƴinde kono asama kala naafenande wona puyndan kadi are jokkayɓe wallitomo e nder ɗum ɗon ko hakkil moɓɓe.
Sayiji goo Amadou Balde no waɗa kadi maaginaagu walla téatre naɓidugol no mecce ɗuɗude ngam keɓude gurdam makko. O suka noddi ardiɓe suudu martaba leydi Guine tambitagol ngam mecce pirinti heɓa polgal.
Enen ɗo si innama culture directement ko wano musique jama on miijoto fimu si affaire ɗe golle fayda haray no yeggita no waɗa o second plan. Ko fewdo ɗo tigi haray mi fewtata autorité ji ɗin, kamɓe haani wallitade heɓana men cadre ka menen artiste peintre ɓeɓe men wawata tumbodirde men weɓita golle ko min woni wadde kon. Ɗum wawa même développe de tourisme on ka meɗen, hara siɓe ari no wodi ga inna voici une boutique d'art ka tawata ɗum ɗo no werta, hara siɓe ari ɓe wawa sodude. Ma ɗum e exposition ɗum ɗon ko kamɓe autorité ji ɗin marɓe nden feere ɗo wawata e waɗande on cadre ɗon ka artiste ɓeɓe wawata exprimude talan maɓɓe.
Oumou Kesso Diallo, VOA Fulfulde labi.
Hiɗon jokki heɗagol Dande Fulɓe e dow VOA Fulfulde. Hiɗon keɗo men nokkeli fof e adunaru, meɗe weltori jikkeɗe fawɗon e dow amen. Mi yetti Mohamed Aliou, Yakuba Sanusi, Abdoulaye Maigari, maccuɗo Pulaku, Aboubacar Manaja, Sherif Ba Ousmane Mokobe ko non o windiri ka WhatsApp ton Ousmane Mali e Julde Aboubakar jodido Benin me weltori bataki mon ka messenger e WhatsApp.
Diaspora.
Dubi chapande jetati ebe yetu de bone mokonu Faransi waduno. Warugol tira yerbe kobengwoni Afrika na be pirambe no Faransi hetira ndima kumung. Emmanuel Macron horejo Faransi irritike alkamisa nyande nogas jetati leuru sapo ego aburu. Wonde ko warngo konu Faransi wadi ende dakorde konu charoi nokure tako Dakar la morgo Senegal. Yoro mangara no arta ende topere.
Sollotobe umminobe Afrique jey balloyi France fawtude koyngal gal Allemagne yabuno e becce mumen ne biye tirailleurs sénégalais be don hewbe mabbe no be garti be mbara to camp biete do tiaroy gondo Sénégal nyane go lewru e hitande ujunere e temedde jenay e chapan nay e nay dum don non ha joni yejitaka hikka France nildi letter wi président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye men jabi joni France koko warnobe be pellube be mayi kambe fuf hande go France jabi ko wadi go professeur histoire odo biitedo Ibrahima Thioupe yi hen windude jangino ko wiete ko histoire woni ko siftinta yimbe be ko hodno kanko ardino dudal mangal wiete ngal université Cheikh Anta Diop to Dakar.
La France officielle a voulu en faire une mutinerie.
L'homme français jogitino dum murtal du kuliyanko yottori dole kuliyanka ko kadi ko darande jama famo militant be lundi do jama on seral ki pirgol ha ko neba ko Emmanuel Macron sakitori kiritagol wonde ko warango tigi waduno tiaro
fini par admettre qu'il y a eu un massacre à Tiaroy. Donc on a une convergence au moins sur
Johnny Bete, yotere jidin fepondiri. Kono non, ano wodi ko heddi fayn ko faati e sokola.
Du point de vue de la mémoire.
Jonnon heddi ko so tawi mabbe nyawndu be njoba be ganduda kambe taniraabe mumen mbara hen be ko babiraabe mumen o dum don non ko hare kadi ko matan yimbe kabe habi totte ko ganduda ko kambe ndi.
Il faut comprendre qu'on a là plusieurs dimensions. C'est une histoire assez complexe. D'abord, il y a
l'inégalité entre soldats et français.
Voire même judiciaire. Le combat des ayants droit, des descendants de ces tirailleurs
et kadinon jipiro wakilare bibbe fa e tanirabe tirailleurs bebe no arabdu de Faransi yo waylu darande mu ma noto sariya ka ciudi nyawirdi nganto tugol tirailleurs bebe
dommage les tirailleurs
VOA fulful de Paris yoro mangara
ajarama yoro mangara mido inna on jo fi timmi taskara men on hande komi woni ciarnomo Dumba hewtinando on dande fulbe imorde Washington mi jarni Abdourahmane Dia Lionel Gahima e wallitibe lam fop no o taskaram hewtira on nde yontere do mi jarni kadi nultondirabe VOA fulfulde fof Amadou Diallo Karim Bahadjo Mohamedou Aboubakar Oumou Kesso Amadou Diop e yoro Mangara hiden okkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mi do yelani on jam nokku kala ka gondon e adunaru ndu on jarama mi accidi on engol gimol iurangol en Ghana ko Aisha Ghana yimingol yettore pulaar.